Caleb.
On this savage journey.
Exclusive from ZamUp.co.
See me on a beat.
Ya pala wuka. Yozepa streeti.
Yozepa streeti.
Kushitisha sweeti.
Oh,
sweet. I swear for sweeti. Town so waito. Matilo lilanda. Chunga chingwele. Maluele. Chica pupinzi na chili. Timba mbopinzi na chili. Bagelo bambili we chili. I'm loving the Philly. Pala ukila fe kapu. Olo fe pi. Kwele chabe muni. Uje ko vimba mbo chili. Vimba mbopinzi na chili. Vimba mbopinzi na chili. Nikuja vimba mbo na chili. Pamamba nikumwa chika puja biye. Vimba mbopinzi na chili. Vimbo busy na chili, vimbo busy na chili. Nikuja vimbo na chili, pamoja ni kumwa chikapu cha bia. Vimbo busy na chili, vimbo busy na chili. Nikuja vimbo na chili, pamoja ni kumwa chikapu cha bia.
I got so many in the studio. I'm talking about bass.
How many?
I cook him every day.
Yeah,
I cook
him
all day. The soup and spice.
Whoa.
I spice him every day.
Tasty.
Talking about what?
Yeah.
Bimbo bona chili. Got my niggas a spicing. We in the hood, we ain't fighting. Where is getting drunk? Oh, dang. With bimbo bona chili. Five finger pa bimbo. Yeah, the fuck up with chili. Yeah. Nimbe la moche. With what? Bimbo bona chili. Damn.
Bimbo busy na chili. Bimbo busy na chili. Nikuja bimbo na chili. Pamamba ni kumwa chikapu cha bia. Bimbo busy na chili. Bimbo busy na chili. Nikuja bimbo na chili. Pamamba ni kumwa chikapu cha bia. Bimbo busy na chili. Bimbo busy na chili. Nikuja bimbo na chili. Pamamba ni kumwa chikapu cha bia. Bimbo busy na chili. Wana wangu konyumfwa. Wana wanoko wasuko. World rich. Wawi so world rich. Wasebi waku. Bakuka kabit. Wabitsi pasai. Cool cool. Wama walishi. Joy wonze alishishi. Ho sa alishishi. Slap di ho duki. My fling bow. Olo low B Ngambe nani Brother Junior. Wana wangu kusuwa pafusu. Kamele ko kongkosu kusu. Fokosa kongkosu kusu. Wana kochini chosuni suni. Vimbo busy na chili. Vimbo busy na chili. Nikuja vimbo na chili. Pamamba ni kumwa chikapu cha bia. Vimbo busy na chili. Vimbo busy na chili. Nikuja vimbo na chili. Pamamba ni kumwa chikapu cha bia. Vimbo busy na chili. Vimbo busy na chili. Nikuja vimbo na chili. Pamamba ni kumwa chikapu cha bia.
Exclusive from ZamUp.co.
Bye. Vimbo chikapu. Vimbo kapu. Divine. Kapu. Joy. Love. Joy.
You did.
Vimbo busy na chili. Vimbo busy na chili. Nikuja vimbo na chili. Pamamba ni kumwa chika.